1 Petro 5. Tsopano ndinawo mawu akulampingo amene ali pakati panu. Ine mkulu mzao, ndinenso mboni ya zowawa za Kristu, ndipo ndikuyembekeza kudzalandira nawo ulemerero umene uti udzaoneke. Mawu angawo ndi awa: wetani gulu la nkhosa za Mulungu zimene zili mmanja mwanu. Musiyaziyang'anire ngati kuti wina akuchita kukuwumirizani, koma mofuna nokha monga momwe afunira Mulungu. Musagwire ntchito yanuyo potsatira phindu lochititsa manyazi, koma ndi mtima ofunitsitsa kutumikira. Musakhale ngati mafumu odzikuza potsogolera anthu amene muyenera kuyang'anira, koma onetsani chitsanzo chabwino kwa nkhosazo. Ndipo pamene mbusa wa mkulu adzaonekera, mudzalandira mphotho yosafota ya ulemerero. Inunso anyamata, muzimvera akulu. Ndipo nonsenu khalani wokonzeka kutumikirana modzichepetsa, paja mawu a Mulungu akuti:
Mulungu amatsutsa odzikuza, koma amakomera mtima anthu odzichepetsa.
Nchifukwa chake mudzichepetse pamaso pa Mulungu wamphamvu, kuti pa nthawi yake adzakukwezeni. Turani pa Iye nkhawa zanu zonse, popeza kuti Iye ndiye amakusamalirani. Khalani odziletsa, khalani maso. Mdani wanu Satana amakhala kuyenda uku ndi uku ngati mkango wobangula, kufunafuna woti amudye. Mulimbane naye mutakhazikika mchikhulupiriro, podziwa kuti Akhristu anzanu pa dziko lonse lapansi nawonso ali kumva zowawa zomwezi. Koma mutamva zowawa pakanthawi, Mulungu mwini amene nthawi zonse amakukomerani mtima, adzakukonzaninso na adzakukhazikitsani pa maziko olimba. Ndiye amene adakuitanani kuti pokhala limodzi ndi Kristu mokalandire ulemerero wake wosatha. Iye ndiye mwini mphamvu mpaka muyaya. Amen. Galatayi ndalembetsa Silvano Mwachidule. Ndimamuona kuti ndi mʼbale wokhulupirika. Ndafuna kukulimbitsani mtima ndi kuchita umboni wakuti kukoma mtima kwenikweni kwa Mulungu nkumeneko. Chifukwa cha kukoma mtimako, limbikani. Anzanu a mumpingo wa ku Babiloni akuti moni. Maliko mwana wanga nayenso akuti moni. Mupatsane moni mwachikondi. Mtendele ukhale ndinu nonse amene muli ake a Kristu.